Uganda enoganyiza natomulanga ogw'okugaziya ensonga ey'okulaba nga wabaawo eddagala erisobokera buli muntu era ery'omutindo ddala wamu n'okutumbula eddagala erikolebwa mu makolero ga wano ku mwoleso ogw'ebyeddagala n'ebyobujjanjabi ogwa Uganda Pharma and Healthcare Expo ogw'omulundi ogw'okutaano e Kampala. Omwoleso guno ogw'ennaku essatu ogwakomekkerezeddwa mu ggandalo lya weekend ku Uma Showgrounds gwetabyemu nate aboolesi abasoba mu 125 okuva mu mawanga agasoba mu 10. Dr. Charles Olaro nga akiikiridde minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng yatangaziza nti Uganda eyingiza ebitundu ebisoba mu 8/10 eby'eddagala lyayo enkola etali nnungi. Ono yasabye ensimbi zisigibwe nate mu makolero agakola eddagala kuno okusobola okukendeeza ku ddagala erikibwa ebweru okutumbula ku bungi bw'eddagala lya kuno wamu n'okutondawo emirimu. Omwoleso guno gwabaddemu okwolesa ebya tekinologiya w'ebyobujjanjabi ebyobuyiiya wamu n'ebyobujjanjabi ebyamanyo. Abakungu era bakkaatiriza nate ku makubo ag'okutangira endwadde okukolera awamu n'amawanga ag'ebweru okulina obuwagizi okuva e Buyindi okulaba nga nate eddagala eddungi erikola era erisoboka lituuka eri ku bannayuganda bonna.